Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Papi Camiso, Papi Camiso, Papi Camiso.
Ingoma mefanya maboy na madiva. Upendo spende wezi avoid ama niga. Kimpatia mboka siku enjoy na maliza. Mazeni omolo jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and light a joint for this feature. Rada skuta puta coins ni mamita. Na bank tinka siwa boy ni Anita.
Kanaro amenibandika jina Sonko. Kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance itambui stu ya zonto. Na tambla itashikwa ate bila uponko. Na kila nkichunisha debe wana turn face. Tadhani wa muna manjege ama sanse. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Haters na pay a headache vile na run place.
Nasema mina kitari ya papa ikami my crew. Kazi yetu ni kushinda nkupari. Cause this my life and my rules. Tumeshinda mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tambla wapi kami.
You dino kwonko can speak another lingo and I make it look simple. I'm a teen, this shit just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai, eh? Na kizungu akiwalai. Ni mwisho mwezi na jidai. Lona kunywa chupa, sikunywi ndivai. Lo sherehe tunapiga pesi ya nguvu. Mali pombe na saviwa na tunjugu. Akianani leo nikishika mutu. My chick, atenda kuku. Lamba chupo kilamba mutu. Tupa luga kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu. Keep it 100. Me and OG, we blowin' this money. Yeah, you know we run the streets. You know we killin' this shit. Level up.
Nasema mina kitari ya papa ikami my crew. Kazi yetu ni kushinda nkupari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tambla wapi kameso. Kameso.
Wapi kameso. Wapi kameso.